Bamada City, numéro 1 du rap malien. Numéro 1 du rap malien.
Yeah! Top 13! Den dusumo kan ka tugu wari de kɔ, dugu falenu caman caman ba de la. Dusumo be yen, dusutanw be yen, ma den na suguya bɛɛ b'an ka dugu in na wa, ma suwa. Wa.
U caman u caman u caman de bɛ dugu la wa. Ɲama ni ka fɛn ni ka bɔ dugu la.
Ka bɔ dugu la.
U caman u caman u caman de bɛ dugu la.
Bɛ dugu la.
Fɛn ni di ka ko dɔ bɔ kunkolo la. Bɛɛ ni dɔn ko bɛ ka fi. Bɛɛ ni dɔn ko bɛ ka fi. Hey hey. Bɛɛ ni dɔn ko bɛ ka fi. Bɛɛ ni dɔn ko bɛ ka fi. Benny don't have a gavi, hey hey. Benny don't have a gavi, Benny don't have a gavi, hey hey.
Manu mega nyonga tata, wari gamai be faga, dealer ne you te fama, jongi ne yiri te fama. Wari de bambe na fa, ni seli sera be yafa, yalo go be na faga, dugu zeni be gera fama. Kamele mali diri de san, tanga shin me ante senge, jagar tagera tike, anna mai chabe pake, papier tana te mine, buzi nega chay farana, chalege manu me parala. Ile tanga sarata, manu sigile ga yelena, uta donye teme sena, man ni shire te laban, souvenir debi kabala, me frère nega debi kalaban, all crazy debi kuluban, 2018, teito, de, amiga paraban.
Uchama, 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 nebe dugula,
wa,
nyama, ninga, fe, ninga, mwa dugula,
mwa dugula,
hey. Uchama, 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 nebe dugula,
hey, dugula,
hey. Fe, ninga, koda ba kungulula, beni dango baga fi, beni dango baga fi, hey, hey. Benny don't have a gavi, Benny don't have a gavi, hey hey. Benny don't have a gavi, Benny don't have a gavi, hey hey. Benny don't have a gavi, Benny don't have a gavi, hey hey.
Benny don't have a gavi, Ninga manu be gavi, Chale ke se ka bi, Mugu fara be ka mi. Bere bere bere, Shuna gashi van bafa bafa. Push push push, Ika manu be ye pusha. Cash cash cash, Ninga manu be kashi mara. Chale ke chale ke chale ke, Moje naka leka leka. You are the bee. Alebe ye,
alebe ye.
Ni wari ma sɔrɔ, ale bɛ ta. Ni yiri ma sɔrɔ, ale bɛ mi. Mugu fara bɛ ka mi. Nege ti pepa dɔn ka an bɛ ka ci. Ya, cale ke manu ko dɔ sa.
Cale ke manu ko dɔ sa.
Cale ke manu ko dɔ sa. Ya.
U caman u caman u caman de bɛ dugu la. Ɲama ni ka fɛn ni ka bɔ dugu la.
Ka bɔ dugu la.
U caman u caman u caman de bɛ dugu la. Fɛn ni ka ko dɔ bɔ kunkolo la. Benny don't have a gavi, Benny don't have a gavi, hey hey. Benny don't have a gavi, Benny don't have a gavi, hey hey. Benny don't have a gavi, Benny don't have a gavi, hey hey. Benny don't have a gavi, Benny don't have a gavi, hey hey.
Shumine, Foki, Uzi shop de Pilato, Bebe, Kelly, Mas, Siref, Dando, Uzubi, Moje, Dalamahe, Dendu Zuma, Ganga, Tugu, Wariga.